tafutisha maisha nikipate kalogo. Mitatumai saidie balo kwangu, bana sema niko mashikini, aina mambo. Rodriga tijikele mwato, petit a petit mitapata. Bana sema sitaweza miuyu, aina mambo. Eme mutombo Fukushima, petit a petit mitapata. Kata 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 bale bana kutukanaka, kata 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 bale bana kujikaka, kata 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 baku kushusha, kata 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 baku kusema, kata ya chungaka bya Mungu bile bina kawiaka, sitamani yake bya bantu bile bina pepukaka. Mwenyezi Mola kinipe kiloko mumikono ndo yangu.
Dr. Edini Mbalemba,
takula nusu na chunga nusu njukesho na yoni shiku.
Junior Kunda,
baba yangu na malari na natamutuzisha. Banduku yangu masomo na natabaribia. Kanyumba ketu kakubuya na natatengeneza. Ata mashua tanyangu na mimoya.
Bavo Kalinga,
kizuri mishu. Bana sema niko mashikini, aina mambo. Senateur Hervé Eli, petit à petit mitapata. Nasema sitaweza miuyu, aina mambo. Ive Muyeje le charismatique, petit à petit mitapata. Kata 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 bale bana kutukanaka, kata 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 bale bana kujikaka, kata 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 baku kushusha, kata 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 Rachel Amanda, kata compliqué.
Tunini Mbalemba,
kesho ni ya Mungu, kutanguria siya kufika. Maisha ina proclamation, mama lelele. Wa kwanza nzanani, wa mwisha nzanani, museme mele. Barafiki babaya, ubaki mbie.
Patrick Katengo Maso,
nabaka kirimu kazi, siku tapata.
Cheesy Boy, la simplicité incarnée. Mufami,
manze kunita konami, papa solution. Sa Richard Muyeje Mangeze, manse prêtre. Kata 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 bale bana kutukanaka, kata 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 Karim Muyeje, kata 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 Mike Makema, kata 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 Kalika Lala, kata kata
Budi Budiadia, Dynamique Umoja Plus, Son Excellence ZK. Minanza kona kalimisa miyami. Jenga tu.